Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
I wanna fall. Kupenda penda pasipo thamani. My heart is broke. Inavyo nyuma hata sina mani. Ona macho yangu yalicho kiona hata kifanani. Ujinga wangu kulea lea pasipo thamani. Sitamani kupendwa kila siku mi nakendwa. Nimetegwa mengi nasema umendo rafiki alomwema. Leteni ulanzi nipeni wanzuki na umbeni mkomboti nilewe. Leteni ulanzi nipeni wanzuki na umbeni mkomboti. Kituo cha kati naombeni msaada, nampenda hanitaki. Wako wapi madaktari? Kama nishtaki maumivu yamezidi, mwisho siku nizirai. Nasubiri nife njitokeze maselemie ilewe. Nataka nife nioze mambo ya niende.
Leteni ulanzi nipeni wanzuki na umbeni mkomboti nilewe. Leteni ulanzi nipeni wanzuki na umbeni mkomboti.
Records.